wandan ko kuma dubartoto romo Canada garawala kesa bati da brekana kuma covid 19 dubartoto kan dalalaten karazu meeting workshop ito ko gegese ture kinde sisotaf ogesota fayya barnota kenna turan kesa jallannina so sisejirti durate su walda kana ade bete kitla kayo workshop kana kan sinjal kamna
marisoni dubartoni kenya why covid 19 rakoo inni biyyatti fidu namootaan ga'u maal gochuu dandeenya kan jedhu irratti yaadne kan inni jalqabnu waa'ee covid 19 irratti kan inni mari'achuu barbaada.
Dubartoonni marii karaa zoomii gaggeessitan kanarraa itti hirmaatanii eessa eessa fa'ime maqaa onaa dhooftan biyya isaa?
Dubartoonni Kanaadaa, Australia, Germany, Norway, England, United States keessa kan jiran dubartoonni yoo hunduma isaanii ta'uu baatiyyuu ammoonni argamanii paasiteetin wajjin godhaniiru invitationii biyyoota hundumaa kanaaf biyya Afrikaa dabalatee ergineerraaf.
Waa'ee dhukkuba COVID-19 kun dubartootatti hidhannaan ni qabu agarsiisuudha kaayyoon keessa?
Rakkinni COVID kun qabu dubartoonni keenya akkuma beeknu gadi ba'anii waa'ee COVID 19 kana baay'eensaa daliiraa fi teestiinsaa kun hin beeku of eeggatu kan jedhu ilaalchisee komiteen kun jalqaba irratti mari'ate. Dubartoonni keenya teestiisaa kana eeguudhaaf hamma nus ni tattaafatu jennee irratti eega mari'anii booda saayid ifeektii inni qabu ikoonoomikaalii, sooshaalii, impaakti inni qabu, istireesii inni qabu, dipireeshinii inni qabu maal jennee irratti eeganii waliigallee booda ekspertoota keenyaan mari'annee walii keenya wajjin mari'annee isaan kana baay'ee barbaachisaa waan ta'eefi akkuma beekamu dubartoonni keenya baay'een isaanii kan baratan jiru yoo baratan ni dubbisanii andarstaandi gochuu akka dhaabatti ibsachuu kan hin dandeenye baay'eetu jira. Maaliifi yeroon kana jedhu health educationii fi afaanni akkuma arganitti andarstaandi gochuun baay'ee waan isaan dhibuufiti afaan beekaniin afaan keenyaan namoota keenya ekspertoota keenya waamnee rakkoo kana akka isaanitti caalaatti beekanii ittiin of eeganii talaalii isaas immoo baay'ee waan sodaachaa jiranii fi oduu adda addaa tokko tokko waan jiruuf oduu kana keessaas akka sammuu isaanii qulqulleessanii fi ekspertoota keenya waamnee akka itti isaan afaan beekanii aadaa isaanii waan barbaadanitti gaafachuu akka isaan danda'aniin kana qopheessinee afeerree isaanis immoo OKN jedhanii workshoppii kana dhufanii dubartoota keenya dhaabbisuu danda'aniiru.
Egaa maatii keessatti dubartiin itti gaafatama isheen qabdu dhukkubi kun dubartii daran hin miidhaa jettanii yaaddoo qabdu?
Akka darbee waan tokko tokko dhageenyutti dubartoonni fakkeenyaaf amma haadha abbaa manaa wajjin jiraatu ijoolleedhaa wajjin jiraatu yuuzii baay'ee qabna akkuma dubartoonni oromoo keenyaa dargaggoota waggaa isaanii 18 ol ta'e irratti baay'ee yaannee isaaniinis inkiluudid akka godhamu gooneetu talaalliin kun rakkina hin fidaanii yeroo ijoollee godhachuu barbaadanii moo akkuma odeeffamu moo sobaniitu egzaajireet godhaniitu bizinesiidhaaf jedhanii kan jedhu irratti yaadamee kan hojjenne garuu isaan akkuma dhufanii ekspertoota keenya baay'ee yaada gaarii horiidhaan bitamee hin argamne sa'aatii 5 gaaffiidhaaf deebii nuu fuudhanii akka gaariitti galee fi haadhatiin keenya dargaggoonni keenyas gammadanii dhaggeeffachaa turan.
Waan kun gara fuulduraatti dabaltanii irratti hojjechuu yaaddumoo maaliif?
Workshoppiin kun egaa waan adda addaa goone jennee jirra. Amma akkuma beekamu COVID-19 kun bifa geggeejjarata. Bifa waan geggeejjaratuu fi akkuma inni bifa geggeejjaratuun talaaliin kun COVID-19 isa duraa fi inni amma keessaa inni bifa geggeejjaratee dhufee wal fudhachuu danda'u talaalii kana wajjin immoo isaaf immoo talaalii haaraatu qophaa'a kan jedhamu. Sammuu keenya keessatti qabannee talaalii haaraan kun rakkoon hin jiru wal fudhataa jedhamee. Eega wal fudhateeti amma immoo rakkoo jiru kana yoo warra kadali kana fudatani report kamani amanani isan fudatani akka haati jori ne workshop kana ya da cisudan ji aji asabi sabi mai mo ji aji afura furini rokshiro jenne jenne ga yero wa prato ko sai dikene covid 19 kana mo manager ego ne rokto ji charge ra jenne ya na psychology rokti affecti ni kabu disadvantage ni kabu advantage ni kabu psychology rokti ከተለተ ዘጥቶች ያደረጋሩ አምማ ማጥካኔ ተሶኒኬ ነው ወርቲዛኒ ራክለ ሳይኮሎጂ ረፍሷን ተኩኒ ቀቡ ከደዱራ ጆለቂ ጥኖኒ ሀዲ ገራቴ ሳምጫ ጣብቁ ብለቹ አከደንዴሱ ዮጋ ዋረት ደበለ ሙጅራቴ ሮሮት አፍይኮኔ ወክሾፒ ካራይቱ ባሙና ካንጀሩ ያ አዳቀቡ
ዱመረቲ ዱበርቶታ ጣምቲ ደበርቲታ ዮጅራት
ተኮፋ ዱበቶኒኬኛ ባይየ ሶጂቲ ቀባመኒ ጅሬኛ ዋን ዳቂ ሞደለመኒ ፊ ጅሬኛ ሳኒ አከሳን ባንጂ ማረት መታሳን ኦብጀንት አኒ ጋፍቲ ጋፋቺ ደንደ አኒ ኦነርሺፕ መታሳን አከሳን ታኒ ኦብጀርጋራን ባይየ ከነበርባና አከሶጃተኒ ቻላሊ ከነበደ ቹዲ ዘኒ ረክነከ ተከሳን ኩልኒ ተከነደባሶቴን በርባደ
ኦጌጂ ፈያ ወርክሾፕ ከነረት በሩምሰከና ቱራን ለመከሳ ተቆከታን አደየሺ ቶሎሳ ያደቀበን ጋፈጤን ቱሬ
በሩምቲን በረጤ ፓብሊከልዲ ዳፓብሊከልዲ ቹንሞ ፈያ ሰባ ወረቆረቱ ኪንሞረቱ ጀሱጂቹራ ዋይ ኮቪድ ረሲሮ አጨዳ ፈራሜ እሴራ ካናግዱ ከቶቲ ካናዳ ጅራን ዱበርቶቲ ኦሮሞ ናሞ ተሳና ፈረንኬታ አኒ ነመለመሳን ቱሬ ኒካ ኮቪድ ኒካላሊን ሳዱ በርቲ ፊዱ ደንደው ፊ ካላሊን ኩነ መንገርጋራ ከንጀዱ ወሉ ማገለጥቲ ዋይ ዱኩ በኮቪድ ካናቲስ ወኑ አፈረኒ ካናራቲ ማሪያቺ ኢብኔ
ዋነ ከሲ ዱበርቶታ አዱማቲ በርቲሱ ኖኪንደ ደምክሱን አገምገርጋራ ጀፍተኒያን
ኩዋኔ ከሙ ዱበርቶቲ ኦሮሞ ማቲ ዳሲ አለስስ መነስስ ከስማ ወሪብ የበከጅራቱ ካራለመ ኦጀቱ ከማቲ ሳኒኛ ተቆጴሴ ካኒጆሌ ሶሬ ማቲ ደርጋሮ ኮባጅራቱ ሞሚቲ ማቲ ተደበደመንስ ቀቡ ዮኪናቲ ፈባን ወሪዩ ሞሪት እጤራን ትብረጅራቹ ደንደውታ ጀረከና አተጃጅ ለከኒ ጀቹኒ አኩመ ወራ መና ያላቲ ያከውክ ወራ ነሲንጎ ሚቲ ነመከርጋሩ ትጀቹዳ ገንድ ወጥቶ ተከኛ ዋይ ኮቪድ ረች ማሊቲ ይጆሌ ዳቲ ማቲ ሳኒ ጉጉዳ ግዱ ተጃጅ ለከኑ ገቲ ተይ ካናቲ ቱ ኢሰረች ጥይ የሰኔ ኦፊ ገኖ አከሚጎቹ አከቀባተኒ መነከሳ ለመተኩ ኮቪድ ይወቀበይ ይተወለራ ሲቁ ዲስታንስ ተጀዳሙ ዘና ቁልቁልና አከሚተከኤ ገተኒ ሜሻ መነከሳ ጥልያ አከሚተከ ተጃጅ ለመኒ አከወልት እንደባስነች ኢሳካና የሮ አደዳቲ ማሪያቺ ሳቱሬራ አመሞ የሮ ከነቲ የሮ ተላሊንኩን አርገመቲ ተላሊንኩኒ አርካ ኢበኬሳ አርካ ሰገልተሚሽን ጀቹን ነምኒ ኢብቶኮ ዮ ተላለተ ነምኒ ሰገልተሚሽን ተላሊ ከናይ እኩ በኮቪድ ጀሙ ከነራ ኦሉ ደንደው ተላሊንኩኒ ወራ ለማኒ አሜሪካ ከተከነ ማጀኒ ፋይዘሪ ሞደርናዳ ከኒ ፐርሰንቲ ሰገልተሚሽን ነው ይገረሙ ሶ ዱበርቶቲ ሰላሊ ከነፉደቹ ጀቹኒ ኢሳንቱ ማቲ ሁንዱ ማውጅ ወሊት ሲከኛ ቀበገቲ ተይፊ ኢቤ ከነባየ ከጠበም ፊሱድ ከነደጋ ከኑ ረቱን ዴፈኔ ወበኖ ገዲ ፈገኛ አከሳን ረቲ ቀባተኒቲ ሸኪ ከኮመሌ ሰላሊ ከነከፉደተኒ ማቲ ሳኒ ሰከፉደቺ ሰኒፍ ከመሬ እቺሽኒ
ያዲ ዱበርቶታ ሄርማቶታ ወልገይ ካናራ ከአስቱሬ ከኩበከና ላሌ ማልከን ጀሩ
ያዳ ደዳቱ ከአስቱሬ ካንካን ማልጥዱ አኒ ነርሲንጎ ቢኖ ጀጣ ሞናቲነን ቀምኔ ነሞተብራ ቀፊ ጀነቲክ ሜካፒን ከኛ ወረካኒራ አዳ ኮሪቸ ከነዩ አተሚቲ ሃማና ዱበርቲን ፉልዱረቲ ሙጫጉደቱ ፋረኪነ ከሚ ፋረቲ ፊዳ ነሚ ባየኒ ዲና አልፈጀረን ዮኪንሞ ዋኑ መከነ ዓለሚ ዩኬ ተጅሩ ጀቹዳ ኢሳከነ ረቲ ዶክተር ኢብራሂሚ ባየ ገዲ ፈጌሰኒ ዱበተኒ አንሌ ከራኮ ባየኒ ሂፍሱን ያለ ቆረኖኒ ረቲ ጎዳሚ ከቂያቱ ወንቲኩኒ ጀነቲክ ሜካፒን ከንኬኛ ከወረካን ራዮ ኪኒሞ ማምኒኬኛ ናሞተ ብራራ አዳ አከምታኔ covid ani namoti kenya dwadda dajira tani chalkabata sinami baayena kasaatilame akalu bun darbani akadu kusatani fayani talalli kana fudachu male ammas dukuba kana ci saatilamu charansa gudda kataira deddebine hikimne kesuma waru umuri gidugale sarajirani gafiya kasakasi kataniru amantara tidabu nuti garu kana aba tamam wan tajru akamittini talalina kawjitamu sadarka kamina kadarbu akamitta kamir kanau isakana ubachisne itsineti talalachun baye barbachisa katay mariachi sato
genetic makeup okene umamnikenya adda kan jedan malira
nuti guracha nanno nuira dufne tunu kabu amana mitoko fakenya kan dubatte la kan jiru juna ma baye su dume ala nan kamne ja kana nan ta jajila wantin mina kabu isefi kamiko jararra hadde ju akatto fira dawu kana fi yu kitibati walu magalatti ko pai kuni yumo tarikan kenya fino jesu taa pura kusizus no anna kauna tinfakatu kukubi kuni nami jete jira kana burracha fi tejeta ni male burracha ina jesu tajeruda isa akamitini sine populationi yokini mo savini jiru kuni savini adini pasanti me kakate pasanti sana kesa nama me fa covidina chese pasanti nama burracha mo yarada yartu sana kesa mo pasanti me kajete sajedu estat fixisa wal biratinne ittimud afiyali gochaturre so abdiyo ferra warra kabantu jiru nan kabu banjeran ani mo kesebati chunti yuhino jetu akamitti amanna warra jedan tujiru dura dukubito kwargamu turrata achi dukubisuni hala kamiti virusin sun akamitti namattakani imma bayina marra namatti darbu koratamu kaba achi mo wanti sana fashale su kamu wa bakteria sana kesa futame akka rati koratami ujitamu yokini mo virusi metalega kasisani akka salali tige darani isabode egabini sasavati alame nama yara rati tehi ana akka yalamu namote yara ramu gara nama baje si alame isabode efikasi tajet inojeta uguma immuniti inuma uguma ibehin lawa yod owenmo pastanti ammami inijetu ekgamis kanae bodega kanini ayyama fudden de draga administration ir saladin kale ilale amansi sayote ayyama kanini ken ekgawanti kun kenname bodega ga gafti guttan ka asure waye mitati mitani yero daf don sunna madukubu mata nama bowati sunan darra nama gubu enni kuni guya to kokin guya lama kaitati nama yara zakkatawuda inni yero eratista ummo yojrate talalin kun qoratama kadem quality assurance insa wori talali kala wujete akadu kabwani ordo fanifi rakin yojrate halati reporti goda mukana faida kanista to
ega wana kasiya wata kesa tike suma duwarto tafi banti sun bua qaba hubanna jedu qabdamo akuma hawasu masakani wal makitele
kesuma duwarto ti toronto ra no aferani fi warrannanno biyala farrasta ferani kuni awareness yo kini mo ubanno ke satti kun vera tala alin kuni fudata mutanani virusin kuni bifa saske ke tara ke jaddar bagati ademu waye ibe kana ti ubanno godata niru ke suma warri umurin gurgudda ogaja kamisha ni oli warri ukuba addadda qab yo tala alin kana fudata male dukubikun yero kamiyu dufi akasamiru dandawu takani rata zorne tamsin tamu ammalle namoti kenya kensu madubartoti kenya warri bakke jiran charra kana kabu warri biya buddate kesa jiran yero tunfulatin talalachu kabu dubartoti utuba manati akuma jenne ijolles abba manaf maati sani warra gurgudda giddu jiru gati taefi enyu machala dubartoti talali kana kudachun sani maati sani kesa dukubikun akkan daddarbi ne gargaasata yommo hubannon kaban tae waye sarrati gaafi kabu tae irra deddeebi'ani hakima sani gaafatani kanatti akka dhimma ba'anin irra deddeebi'ee yaadachiisu barbaada jaallanne
adda beete kitilaaf addeeshii tolosa galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumura dhaggeeffatoota keenya anjaalannee gammadaa fi nagaa.
away.